Cheki wanajigamba, wanajifoji kwa pamba, wanajifanya machinoa ili tuende sambamba, walishotega mabomu ili kuturipua. Wise juhudi zao tulishazijua, wananigongea simu wengine wananibip, wanahitaji niwe nao ili kesho wajisifu. Wanatuita toto mama tukibisho na this. No way, it's horrible, Benjamin's baby. But my side is poor too, peace and rap. Amazangu, amazao.
Amazangu, amazao, hata stories pandi nao. Wanajona machinoa pigishia pamba zao. Now, wakijitusu tunachapa nao. Wana ufatanya uzangu na koma nao. Yes, ole wao kiama changu ama chao. Ili ni honyo na wafunge yo midomo yao. Amazangu, amazao ndio. Aiweze kandi ule miwa shibe wao. Oh oh, iyo ni soni pe miwa pe wao. Jiko kuwa po kitambo ni check dada zao.
Dada zao, wakibana watachia. Wakiziba, wakijenga wete kuwa sema nao.
Amazangu, amazao, chama changu, amachao.
Amazangu, amazao, wakibana watachia. Wakiziba, wakijenga wete kuwa sema nao.
Amazangu, amazao, chama changu, amachao.
Moyo umesema safi weka nadharani basi bas. Top mbavo kwa kweli sema simiko. Hawezi kutupenda wote na kueleza tu. Na bado cha kwa zaidi siti tunasonga tu. Kwa maana lishandiko so lazima hitimie. Mashita kinyama unapate na kubidi tutulie. Naishi kama mula ila shadow one. Kila siku yendayo kwa Mungu situpo vitani. Mangapi yamejiri bado tumesimama imara. Watu focus dele zinyake zetu taswira. Wengi amviwi na amwezi kuwa kama sisi. Toka tabia mwenendo paka jizu na
moishi. Staminia, gawa menga, mange lakini wezu ya mbua. Weka kuta, study zote tunapita. Dance so hardcore, komesho baka twister. Anzisha, tunena nanabisha. Ili tudili nao, tuwapoteze kabisa. First to first, tunelini ni nani na. You be fake,
Amazangu, amazao, wakibana watachia. Wakiziba, wakijenga, wete kuwa sema nao.
Amazangu, amazao, chama changu, amachao.
Amazangu, amazao, wakibana watachia.
Amazangu, hezeki ni chama chao ama changu. Iwe mtaani maskani, home au popote. Amiri jeshi mkusa sana itangaza vita. So ile kuya tatu balini ya kivietnam ya ni mtaa kwa mtaa. Mmoja mmoja na wakamateni hakuna zana. Tatapo yonio naita polisi 9-1-1-1. Lasi vya ujua umekwisha watoto mama. Squeeze mnachonga sana. Nyimba moja wani na jona memoriza kazi. Kidogo mkisifuwa mna jona kina PDD. Mnaanza kuleta poses. Tale nyingi madem kibao na kujirusha. Mwambirika mshikiki mitani ni baratu. Shure mnaikimbia kuna pende kwa nguvu ya ganja. Waguma kufikiri hafu mnapesi babusa awe sasa tuende kazi. Mstari kwa mstari, lyrics kwa lyrics. Cage to cage, kwenye mabano weka desh kisha face to face. Tone UPMC wa kweli na ni UP fake. Kumbabu jinga sumu, mokasa.
Amazangu, amazao,
wakibana watachiao. Chama changu, amachao.
Wakibana watachiao. Wakiziba, wakitega, wakitega,
wakitega. Amazangu, amazao, chama changu, amachao.
Yeah, toka upanga ndani ya bongo. Nairobi at Kampala, tunasema nao. House yo, MD, Uncle Deno, Kali. Amazangu, amazao, chama changu, amachao. Kibongo bongo mina komana. East Coast baby. Yup.